shankysupplier.com. You gotta use the kid.
Mi nasema wema sihe No bigi bie
Nibona mistako
No kore no mie
APK ya poisi boy wanted Marekani mwingi
Nasema kumbe ajatoka mshamba mamu Kumbe ajatoka mshamba We kumbe ajatoka mshamba mamu Iskiyama, mesemana kama saki kwa tandare kwa tumbo Kwa mama yake we mblaki kwa nyongo Mwoko na nyongo bea Minasema mwoko kanidanganya Minasema mwoko kanyongo bea Kwa jatoka mshamba We kumbe ajatoka mshamba Mbe ajatoka mshamba na
Wisi, peja mani mshamba yo mshamba yo
Kumbe ajatoka mshamba
Mshamba yo mshamba yo Kwanza alivyokuja da yule dada alikuwa mpole shangazi kaja na miskuna yani kama mlokore sasa hivi anatamba yeye ndo misi mtogore kumbe ana lolote nyumbani kwao sabura chore we we dada kumbe hujatoka mshamba nasema kumbe hujatoka mshamba we kumbe hujatoka mshamba malaya kumbe hujatoka mshamba
katoka mwindi na shangazi kaja Wana jidia Ikudanga kwake aone faraja Ikilaba nasumbua Iyadifo kuja na kangalubega Oh sasa hivi anajichubua
Ea story zake za kicheshe tu Sasa hivi aelewe Oh story zake za kicheshe mahibu Sasa hivi aelewe Wekwaza some kimama kwaza elewe
Wena mama anapenda kuzingua Kujiona wakishua Masela wanamjua Uyufatuma mafua Kwanza usiku wanaugua Bila kutafunamua Anauza kitumbua Hijapo kimeungua Kwanza nika muweja nyumbani Mageto ninapoishi Nika tumalokesheni Akagunga baka geti Kwanza anataka era Hili alipie teksi Lakini chakushangasa pune kichwa nika faeremeti we We dada kumbonya toka mshamba Nasema kumbonya toka mshamba We kumbonya toka mshamba Malaya kumbonya toka mshamba
Mwanja toka mshamba We kumbonya toka mshamba Mbanya toka mshamba Kukunge ni kwanza kosi kamba Uwe kaja mkaja na kamba Aja toka uwe mshamba Ikukunge ni kwanza kosi kamba Uwe kaja mkaja na kamba Aja toka uwe mshamba
We dada kumbe uja toka mshamba Aja saliyo shero Nasema kumbe uja toka mshamba Hani chefu ajai We kumbe uja toka mshamba
Obvio
Malaya kumbe uja toka mshamba
Aha Hilo bigi
Oh Wizzy boy wanted in the building
Yo wasabu
Marekani mwingi
Very nice
Watoto wa zuna kunasia
Yeah Watoto wa Blamfontini Ana kubali mwanangu Chris Chamota Wapidi alali adisari mechini looks
Ana kubali supporta nchimbi dula dubu wa spapi Mwanangu mjuku Watoto wa Mamelodi Achande Striker Watoto wa Black Cobra Chitu Mazuna Watoto wa Cape Town Babaru Prosecutor Ana kubali watoto utawala wa Tembo Kibazange Watoto wa Barcelona Watoto wa Mbambadu Agileli ya Maplay Anisalimieni wanangu wenye watoto wa Arizona Watoto wa Lala Kesho kona mbaya
We mesu sailori Anisalime mwanangu chidi Alisia hii sauti ya bigi
Mix by my mentor
Ra! Junkie Supply